Yo. We. What up? Alright.
It's my zoo on the beat, baby.
Mnonitapiria tini mefeli, I'm going to ziki, yo. Nobody like me, I'm taking my shady, I'm the figgy. Mna white, I'm a boss, we're no need, we're zin, do man, I'm figgy. Now I'm be a quelli, mna bishan, and do man, I'm lipwi. Now kinyamaza kidogo, unambi wa umesha feli. Wanaomba urudi chini, au kaunaiza daddy. Tommy, tule, asio changa asile.
Aiwe.
Pesa zako uonge mademu, ila kula ndio jibane.
Wana niona mifala Mungu wana gawari ziki uku kwetu wakuna kulala
Nisha kwa kilingeni Yesu elife Mungu yuko nami Ndiyo mana leo na imba iyo
Iyo
Kinyamaza kidogo unambi wamesha feli
Wanaomba urudi chini au kaunaiza daddy Tommy tule Asio changa asile
Aiwe.
Pesa zako uonge mademu
Ila kula ndio jibane
Iyo.